Tisa Chinganzo, I have to talk to you with a story. Reka nkuririmbire kukurabikwiriye.